ngoba impela sengibathe ngiyakhuluma akuzwakali ngiyasho ukuthi uthando luphelile sengathi indaba yami nayo isiyophelela emajajeni.
Sengishintshile manje ngihamba ngolunye unyawo.